Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya kane, igice cya munani, kuva ku gika cya 240 kugera ku gika cya 258. Inkurikizi zo kwica amategeko agenga imibereho. Twavuze kuri iyo nsanganyamatsiko y'ibitsina ku buryo bwimbitse bene aka kageni. Byabaye ngombwa bidasubirwaho kubera ko intambara y'ibitsina, haba mu burasirazuba cyangwa mu burengerazuba, irimo kurema imibereho itari mizima ku isi, ihembera urugomo, igacumba uburakari n'ubushyamirane. Ubwigenge mpuzabitsina bwagejeje isi mu kaga kazatuma izimangatana kubera ikwirakwizwa ry'umugera wa SIDA. Imigera yose iremerwa mu mbaraga zibona numva risenye. Mugomba kumva ko abantu ari bo biremeye imigera yabo. Buri mugera ni ukwigaragaza kwa mushyiguzi yibona numva nyabuzima risenye. Urasa ku cyo mushyiguzi yibona numva risenya yashakaga guhamya igihe uwo mugera wafataga iforomo. Nasobanuye neza ibyerekeye ingingo y'imibereho igihe nari ku isi nka Yezu. Abayahudi bari bafite umuco w'indahetwa wo koza ibirahuri mbere yo kubinyweramo. Nababwiye neruye ko batagombaga kugira inkeke y'ibyabajyaga mu kanwa, ko ahubwo bagombaga kwitondera ibyabavaga muri gatekerezi no mu mitima bigasohoka bibanyuze mu kanwa. Icyo gihe siyansi yari itaratahura ko habaho imigera, ariko byari bizwi ko indwara zaturukaga mu kurira no kunywera mu byombo bitoze. Ariko nari nzi ko indwara yabaga yaturutse mbere muri za gatekerezi n'imitima by'abantu bafite umujinya w'umuranduranzuzi, hanyuma igakwirakwizwa n'igabagabanya ry'uturemangingo, ariko yifitemo ubuziraherezo imbaduko y'ibona numva ryayiremye bigitangira. SIDA ntabwo yaje nk'impanuka, yavuye mu mbaraga z'ibona numva ryo kutabasha kwifata hamwe n'imyakirire mvamutima isenya hagati y'abahuza ibitsina. Urwango n'umujinya birengejweho bishobora gutuma abantu bakora imibonano mpuzabitsina igira ibisigisigi by'indwara muri gatekerezi, amarangamutima n'umubiri. Kubera ko imibonano mpuzabitsina idaturuka buri gihe ku bwumvikane hagati y'umugabo n'umugore, ibyo bifuza birabura, ntibabyisanzuremo, ntibinabaruhure. Iyo bigenze bityo, umurego nyagitsina gabo urakendera, ukagomba rero gukaburwa n'amashusho mpuzabitsina y'urukozasoni. Nguko uko amashusho nyandagazi y'imibonano mpuzabitsina yaje kuba isoko rihambaye mu bihugu bimwe na bimwe. Ayo mashusho ashimisha imbaduko nyamubiri gusa. Niho haturutse gusuzugura abagore, guhuza ibitsina ku buryo bwa kimashini butagira umutima, ufata ku ngufu bigenda byiyongera vuba na vuba, kimwe no gusambanya abana. Abahinzira ibyo bikorwa by'urukozasoni birangwa n'ubugome bitagira izina, nta shiti bazasarura ingaruka muri ubu buzima turimo cyangwa mu buzakurikiraho. Niyo mpamvu iyo abayoboke b'Abayisilamu bamagana uburengerazuba kubera imyitwarire irekuye n'urukozasoni mu rwego rw'impuzabitsina, baba bafite ukuri mu kwemera ko bizana ku isi imibereho itari mizima. Iyo mibereho itari mizima ntabwo yoherezwa na Allah, ahubwo ni inkurikizi isanzwe yo kwica amategeko y'imibereho. Mu buryo busa n'ubwo, abayoboke ba Isilamu nabo bica amategeko y'imibereho, kuko kimwe n'Abayahudi bakomera ku muco wo kwihorera ijisho ku rindi kandi bakemera ko ngo habaho ikitwa intambara ntagatifu. Icyo bita intambara ntagatifu nta kibaho. Ikibaho gusa ni amanyakuri y'ukubabarira gutagatifu n'ubwiyunge butagatifu, wakirana umuvandimwe wawe urukundo no kumwumva, yaba inshuti cyangwa umwanzi. Nta n'umwe muri mwe wakwica amategeko y'imibereho ngo hanyuma yizere ko azinjira mu bwami bw'ijuru cyangwa paradiso. Imyitwarire yanyu nta mwanya ifite hirya y'akaduruvayo muri mu mwikururira. Nta n'umwe muri mwe wakwica amategeko y'imibereho ngo hanyuma yizere ko azinjira mu bwami bw'ijuru cyangwa paradiso. Imyitwarire yanyu nta mwanya ifite hirya y'akaduruvayo muri mu mwikururira. Tubasigiye ibyo bitekerezo dusaba ko mwabyakira ku buryo bwimbitse mu ibona numva ryanyu, kandi mukabibyaza umusaruro mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Turabashishikariza cyane kwishyira hamwe mu dutsinda duto, mutitaye ku byemerwa nyobokamana, ngo mukoreshe aya mabaruwa nk'imirongo iyobora ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Mwigobotore ibitekerano niba mubishoboye, hanyuma muteranire hamwe mu bwiyoroshye nyabwo nk'abantu badafite ipfunwe ryo kwemera ko ibyo bazi ari bike mu rwego rw'ubuzima nyaruhu, ariko bifuza cyane kwiga uburyo bwo kuzamura ubuzima bwabo kandi bakabuzanamo uruhu. Nk'uko benshi muri mwe mubizi, murimo murinjira mu bihe bishya by'amateka y'isi, bizamenyekanamo ko itandukanirizo ritakiri hagati y'abakire n'abakene. Itandukanirizo rikomeye rizaba mu ibona numva. Itandukanirizo rizaba hagati y'abashoboye kubona umuryango wo kwinjira mu rwego rwisumbuye rw'ibona numva, bakarasiriza urukundo n'ubwakire kuri bose kimwe, inshuti n'abanzi, kandi bakabigira intego yabo kurasiriza ibona numva nyamana ku mpande zose z'ubuzima bwabo bwa buri munsi. N'abakomeza kujishwa n'ubwikunde bwabo bashaka gukandamiza abafite intege nke, bashobora gusa n'ababigeraho mu gihe gito, ariko amaherezo bazatsindwa, kandi umubabaro wabo uzaba mwinshi cyane mu icuraburindi bazaba bariremeye. Aya mabaro azaba uburyo bwo gusohoka mu icuraburindi mugana urumuri. Uko muzashakisha kuzamura inkurikirane zanyu zibona numva nyaruhu, mukurasiriza urukundo kuri bose nta kurobanura, niko muzaba murimo muzamuka buhoro buhoro mu ibona numva, ikazagira ingaruka zifite imbaraga mu buziramuze bw'umubiri wanyu no mu mibereho yanyu ku isi. Izamurwa ry'ibona numva ry'isi rizashingira kuri mwebwe b'intwari. Muzasohoka mu makimbirane agiye kuza mukomeye kandi mushishikaye, nuko mutangire kubaka ubundi bwoko bw'ibona numva ry'isi. Muzatangiza iterambere rya roho, ikoranabuhanga n'ubukungu n'amahoro y'isi bizaramba mu binyejana biri imbere. Yewe Kristu navuze, twe ikivandimwe cy'abigisha turabwira abakristu, abayisilamu, ababuda, abayahudi, abahindu, abasufi na buri myemerere nyobokamana y'isi, mwese mubumbatiwe mu rukundo rwacu. Nimubyemere kuko ari ukuri.